You know what? You know what?
Oh. The music on this one.
Hey, got the soul, speak
that. Kadika zangu pita pita, moyoni kakukaribisha. Kasema nitakubadilisha, umebadilika sasa unanidhalilisha. Upendo wako umejificha, malumbano kila kukicha. Sikujua una visa, unanifundisha, yani unajifanya teacher. Oh no, yani mapenzi bwana yanachekesha, yananifurahisha. Yana nimependwa, leo naachwa. Unayemwita mwana anachoresha, vitu anavivujisha. Waga wanapendwa, we ukiachwa. Yanavujisha sana moyo, upendo ukizidi. Mapenzi yananiliza kwa nini. Na ulazimisha sana moyo, kupenda kwa bidii. Ila kila siku naacho mimi. Umeminuza bwana,
wanatafuta sababu, wanatafuta sababu,
ili mradi wa kuache.
Wanatafuta sababu, wanatafuta sababu,
umeminuza bwana,
wanatafuta sababu, wanatafuta sababu, wanatafuta sababu, wanatafuta sababu,
ili mradi wa kuache. Kibuna una pesa, bora tukujinenepesha. Mapenzi mabaya, anasema kigoli, kumbe nanyonyesha. Kazi tukukuchuna pesa, hata kubua kwa presha. Mapenzi mabaya, mapenzi vita maji maji, yani upati nafu. Kupenda napenda, tatizo kupenda, bora nitulie tu. Yani mapenzi bwana yanachekesha, yananifurahisha. Yana nimependwa, leo naachwa. Unayemwita mwana anachoresha, vitu anavivujisha. Waga wanapendwa, we ukiachwa. Yanavujisha sana moyo, upendo ukizidi. Mapenzi yananiliza kwa nini. Na ulazimisha sana moyo, kupenda kwa bidii. Ila kila siku naacho mimi. Umeminuza bwana,
wanatafuta sababu, wanatafuta sababu,
wanatafuta sababu,
wanatafuta sababu, wanatafuta sababu.
Na kumbe minuza bwana,
wanatafuta sababu, wanatafuta sababu, wanatafuta sababu.
Lord, the music on this one. Ice block with the magic fingers. Magic fingers. Lo paso quiero.
Ace got the soul, spin jacket.